Rwanda ziva mu Rwanda n'ahandi zihungira mu Bwongereza, barabizi neza cyane. igihugu cy'u Rwanda mu gihugu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Niki gituma murabizi ko byahere muri Israel ubu ni muri ni mu Bwongereza. Nta nubwo ari naho gusa mwibuke ko na European Union yavuze ati bazampunzi zari zakwamiza Libya na zibesuza mu Rwanda. Ntabwo koko mushobora kwibaza impamvu u Rwanda aricyo gihugu mu bihugu byose muri East Africa ndafata impunzi za zindi zakwamiye muri Libya cyangwa se mu mazi cyangwa zabuze ibihugu zakira Israel kamara n'impunzi zigira imyaka 7 imyaka 10 akavuga ati nta state dushobora kuba hangaha ariko nimugende mujye kongereza nabwo bwiyongeye kuri bisi bihugu bivuga ngo turatwara aba bantu badakenewe badashaka tudashaka muri igihugu cyacu tubaho u Rwanda kubera amafaranga kubera cash mwarogite adashobora kugira cyangwa se adashobora kuri we nyine niwe ntabwo ari igihugu by'igihugu ntabwo ukabimubwira yanafata n'abanyarwanda abandi akabakira muri gereza ariko abo bandi bazanye niba bamuha bamubwira ati umuntu umwe ni 5,000 cyangwa se bumwe tuzamara 50,000 ku mwaka turaguha abantu bangahe ubarebora asanga avuga ati niba ari 1,000 ari abantu 1,000 ari abantu 100 ubwo 500,000 dayafite cyangwa se 200,000,000 ibyo ni iby'abantu nubwo yakwica abanyarwanda abo bakajya mu mwanya wabo nubwo yaba kandi arabikora ibyo ntacyo bibabwiye rwa buhindiri rurya ntiruhagira rurya akaribwa na katarimu nicyo buriya nubwo benshi yenda bamwe batemera indagu cyangwa ubuhanuzi buriya nicyo byavuga nta kimwaro ushobora kurya amaraso ukarya amafaranga y'abakene ukajya gufata ziriya mpunzi utazi iyo zivuye zagiye mu Bwongereza zizi ko u Rwanda ruhari ngo nizo ngugiye ngo guha u Rwanda abanyarwanda baraho barumeneshwamo barusohokamo barupfiramo birababaje cyane ariko nyine n'ibibazo utazi niba ari igihano Imana yaduhaye cyangwa hari iyindi mpamvu ishobora gusuzugurwa kuri aka kageni birababaje. Reka rero ku bindi ni mumbabarire gatoya nsubire inyuma gato ngaruke kuri uru ruzinduko rw'i Burundi mbere y'uko ngaruka kuri ziriya ntumwa zidasanzwe harimo n'iyagiye mu Rwanda yavugishije benshi bavuga bati Museveni na Kagame bagiye kongera kumvikana paka igiye gufungura yabaye bayifungura abanyarwanda nicyo bifuza kuko n'ubundi abahapfira n'abanyarwanda Kagame ibyariye ntago ari biva mu Bugande gusa nubwo nzi ko ababaye abibona ko ejo abanyarwanda bashobora kumurya ariko we kuri we ubu ku giti cye ntatabaye abandi bose barahangayitse bapfuye amagara bamerewe nabi cyane ndabigarukaho mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi ejo bundi babayeho nabi cyane hari umuntu twaganiraga tuvuga ati Kagame ntiwamubwira ubu ngubu ukamubwira ati ibereho nta n'ikindi nta n'abakurwanya ugumishe gusa polisi zifite aho ngaho nabwo ntashobora gusurvivinga ni hahandi Burundi bwohereje intumwa mu Rwanda nkuko nababwiye ndabivuga ariko nzabigarukaho n'ubutaha kuko hari amakuru ngikusanya ntabwo ari ugutura umubano ahubwo naho harimo ibindi bibazo nta mubano barimo gutura nubwo babyifuza mwari munsi perezida Ndayishimiye Asenga avuga ati baha umutima mwiranda kuko azi nyine ko wabo atari mwiranda baha umutima mwiranda tugira igihugu cy'ikibanyi gishaka kubana kubera ko ibyo byose ibyo usaba ubundi iyo usabira igihugu kubasenga iyo usenga usaba ibyo udafite iyo ufite urabishimira ntabwo ashimiraga iby'Imana yabahaye ko bahaye igihugu cy'ikibanyi avuga ati bahe ibi n'ibi hano ngari bo yisabira yavugaga ndasabira aba igihugu cy'u Burundi nako cy'u Rwanda kibanye cy'u Rwanda kigira ibi kiko icyabara icyo we abona cyabo hari abantu benshi bamaze iminsi bafatwa mu Burundi kandi bikagaragara koko abo bantu bava mu Rwanda banavuga ko niba koko bafite ubushake bwo kubana muduha abo bantu bacu mubitaho ngaho bashobora kuba bari mu bantu bakekwa ko batuma yenda Burundi budashobora kuba stable mu mitima ya benshi bavuga bati hari abantu ngaho bashatse biri ku butegetsi none uyu munsi baraticaye hariya hafi mu Rwanda amakuru mfite avuga ko Kagame yavuze ati kubazana mu Rwanda sinabaguha ariko naguha bariya bandi bato bato ariko bariya ahubwo twashaka igihugu kindi cyabakira ariko nabwo azakomeza kubarindagiza abwira ati ntabwo turabona igihugu kibafata nta na procedure ni makosa kuko arabizi neza bariya bantu ko uretse kubica akabaha amarozi bakagwa mu Rwanda ntashobora gutuma hagira abantu bajya hanze kuko azi neza ko amabanga menshi yahita asohoka ni nayo mpamvu ituma adashobora gutuma bajya mu bindi bihugu cyangwa se ngo basubize no mu Burundi kuko byinshi byavugwa byamenyekana n'uruhare rwa Kagame n'ubutegetsi bwe ubyo muri 2015 iyi nkuru uko nababwiye rero ndacyayikusanyiriza amakuru nzayigarukaho mu minsi yavuba ndetse bikunze ejo bundi mu kiganiro cy'uyu munsi ndibaza ko nzaba namaze kuyakusanyayo reka rero mbere y'uko ngaruka mu kiganiro cy'amadini cyangwa se cya politike n'amadini n'idini ntabwo ari ikiganiro nka kiriya musanzwe mwumva cy'idini na politike cyo kuwa kenshi cyakunda kuba ari kuwa kabiri ntabwo ari cyo ni ibijyanye n'umwihariko w'amahano akomeje kubera mu Rwanda aho inzego z'umutekano zikomeje kujya mu nsengero bakimura abapastoro bakigarurira za mimbara bakavuga ko bazanye ubutumwa bwo kwigisha ingingo ibyo rero ariko ndabigarukaho mu kanya tuze kureba aho twapfiriye nk'abanyarwanda aho itorero ryapfiriye ndekomeye cyane bituma tugira ikibazo gikomeye nk'abanyarwanda na sosiyete nyarwanda muri rusange kuko hahandi twashakaga wavuga guti igihe ahandi byapfiriye ujya kuri ba elders ujya ku bantu biyobokamana ba bantu bitwa ko bari netre cyangwa bari nitro ibyo nabyo ntibigihari mu Rwanda iyi nkuru ndayiganiraho na Simeon Rwaniye musanzwe muzi mu biganiro byiyobokamana hanga kuri radio iteme ikiganiro inkuru nziza cyane cyane ariko nkuko nagasezeraniye reka tubanze iyi nkuru muri make nayo si ndende ntabwo ari inkuru iri mbatindire ariko ndagira ngo mvaneho niba nabyita ku urujijo cyangwa se bimwe by'uruzinduko rw'intumwa idasanzwe ya Perezida Museveni muri mu Rwanda icya mbere cyo kunakwita ko ari byo kuvanaho urujijo nuko iyi ntumwa ntabwo yagiye mu Rwanda ni gahunda Perezida Museveni yafashe mu buryo bwa transparency kohereza intumwa ze zihariye intumwa ye yihariye ku bantu bo mu karere abo bahanye imbibi ababwira development cyangwa se uko urugamba rwana na ADF rumeze ashobora kuba harimo ibindi bintu byinshi byihishe tudashobora kumenya nanjye ntashobora kumenya ubabwira iyi nkuru kubera ko tuhora tubabwira kenshi yuko u Rwanda rurukemangwa rukekwa amababa muri biriya bibazo by'umutekano muke mu karere ndetse no muri za ADF nta gushidikanya ko hashobora kuba harimo lien cyangwa se connection iyo ariyo yose yaba ntoya uko abingana kose cyane cyane ko Kagame ku kintu cyitwa Ubugande yakora ntacyo atakora niba ari cyahungabanya umutekano w'Ubugande ariko reka uyu munsi ntabwo ari cyo ngamije gusa nzi neza ko Perezida Museveni yohereje intumwa ye ari ministre ariwe na ministre w'ingabo witwa Vincent Sempijja cyangwa se Vincent Sempijja Sempijja ni bari ba kigane nabo nyizi nyeda ko mbivuga sindira ko ni Sempijja Vincent niwe wari intumwa ye muri iyo bihugu kwa bitatu yabanje mu Burundi murabizi ko umunsi intumwa z'u Burundi zagiye mu Rwanda umunsi wa kuri president Museveni yohereje intumwa ye kubona na president Ndayishimiye ariko uko urugendo rwari ruteguye amakuru radite mifite igihamye nuko iyo ntumwa yari intumwa imwe mu bihugu bitatu yari intumwa yagombaga kuva i Burundi ikaza igatanga raporo igasubira mu Rwanda igatanga raporo igasubira ikajya muri Tanzania ibyo bihugu bitatu u Burundi nibwo bwabanje kandi u Burundi mugiye mvuga ibyo ngibyo murabizi ko nabo bafashe abantu bamwe bo muri ADF bamwe mu bayobozi bakuru bayo bafatiwe barafashwe bavuga ko ingabo z'u Burundi zabafashe ibyo ariko ntabwo ari cyo kiganiro cyo topic uyu munsi noneho iyo nako ministre w'ingabo w'Uganda Tije Vincent aje Burundi asoza ubutumwa arangije aragaruka cyangwa se ahantu next stop yagomba kujya muri i Kigali mu Rwanda reka nze babwire nigeze gufata ruriya rugendo rwo kuva i Kigali i Kampala nari hari impamvu zatumye nanjye bigeze kunkodeshereza private jet njye i Bugande ni minota 40 ntabwo ari minota saha igera kugira ngo ugereyo ni minota 40 noneho cyo mbivugira nuko atia ministre w'ingabo ta stop indi yagize yavuye Entebbe apimwe covid ndishaka tujye ni Burundi ko yagiye Burundi ariko reka mvuge kuva i Bugande ugi Rwanda yageze i Rwanda Kanombe baravuga ngo afite covid minota 40 na cyangwa munsi yaho ko ndibaza ko afite indege nzima yenda bwa budege bwa bushaje bw'aba buriya barusiya basigaye ba operatinga mu Rwanda nkizo ngizo yenda yenakoreshe abagenda ageze i Kigali Kanombe baravuga ngo ya basanze afite covid baramubwira bati ntabwo ushobora kumitinga president kuko twasanze uri positive bamukubita mu modoka bamusubiza ku kibuga cy'indege ngo bamuhe imodoka uko babivuga muri mu kinyabupfura ageze ku kibuga cy'indege arataha ajya muri Tanzania niyo yari next stop aragenda ubwiriza report ngo byagenze ajya next stop ajya muri Tanzania Dar es Salaam baramupima covid yari negative nta covid yari arwaye abonana na Perezida Samia Suluhu Hassan amafoto arahari kubakurikira kuri YouTube muraza kubibona byose intumwa uko yagiye Burundi i Rwanda ntabwo tibereka ko ntibyafunze turaza kubereka yebare arangije ajya muri Tanzania nta covid yararwaye so Vincent Sempijja ministre w'ingabo wa Uganda nta covid afite ni mitwe y'abajeyi Kagame guhura nawe ni ukuvuga ngo bya bipimo byayo bya covid nabyo bashaka kwerekana aho ariko bikorana na mudu uko Kagame yaramutse ni intumwa ya Perezida Museveni kuko atayishakaga kubera yenda yarahabaye aramunze afite impamvu yenda adashaka kumumitinga aravuga ati barababwiye bati urwaye covid ntabwo bishoboka ese ubundi biriya bipimo byo twabyizera dute niba koko ari ukuri niba bashobora kuvuga ngo bapimye uriya umugabo Kampala apimwa asanze ari negative agiye Kigali bati uri positive agiye Tanzania baramupima negative abo bantu bose yabonanye nabo nuko nabibabwiye muraza kubona nyine amafoto uko ubwo butumwa yabujyanye uretse mu Rwanda kandi naho yarahakandagiye ayedona ayebare ko batekereza ko afitanye asanzwe agira contact na Kagame tanye umubano se ko bashobora kuba afitanye soft spot ukuntu bashobora kuganira amakuru ibinyamakuru by'Ubugande bivuga ko ubutumwa Perezida Museveni cyangwa se intumwa ye secretary particulier wa Museveni ambwira ko ijwi ryanjye riri hasi ntabwo nzi ko riri hasi cyane cyakora ndibaza ko koko rya riri hasi ariko nizeye ko ikibazo cyakemutse niba cyakemutse mumbwire Perezida nako Museveni cyangwa intumwa ye yihariye za gu baza iza gusaba ko ubwo butumwa kuko banze ko yakirwa na Kagame baza gusaba ko uriya Ayedona yebare ari ubutwara nguko rero uko Ayedona yebare ambassador Ayedona yebare yagiye mu Rwanda mu kimbo cya Saint Peter Vincent habwo rero aha mfite ntago mfite abantu bari barambwira ngo bakunzi bacu ra complaininga kubera ko ngo ijwi riri hasi iba hasi ariko ikibazo ndumva cyarakemuka hari cyangwa se byarasa n'ibyakemutse kandi tuzakomeza kureba koko niba ikibazo gipfira iwanjye cyangwa se niba ikibazo cyo muri sibi gusa reka nsubire ku nkuru yanjye nakunda nayisoje nagira gusa ngo babwire uburyo Ayedona yebare yagiye mu Rwanda abantu bakavuga bati yenda no gucuti bundi bugiye gutangira reka twumvikane n'u Rwanda ubwarwo bwariyandikiye muri bya binyamakuru by'abamoti uretse abantu bari sous informé bya binyamakuru nyine bya YouTube biba bicuruza gusa inkuru nibo nabonye barasamye hejuru baravuga bati no byatunganye bimeze neza ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro wenyine yavuze ati izi guhura bibaho kuvuga bibaho ariko nk'uko president yabivuze mu gihe cyashize igihe icyatumye imipati ivaho inakifungwa ibintu byatumye tugera aho tugeze bitaravaho nta mpamvu yo kwirirwa dukomeza no kuvugana ariko Makoro uvugira leta we yavuze ati ibyo ngibyo nta gihe bitaba ariko ntabwo ari byo bikenewe hakeneye ibirenge kandi ko Ayedona yebare yaherutse mu Rwanda muri 2019 unabi ushatse kureba koko avuga uti Makoro ibyo avuga ni ukuri hahindutse iki ndetse nta n'icyumweru kirashira bavuga ko hari abanyarwanda bapatiwe bagikagezwa ku mupaka wa Gatuna irushyashya ubwayo yiyandikira iti muramenye mumenye babaza bazanwa ahangaha niba atari intasi bajugunye bavanye mu Buganda icyo ni ukuvuga ko nyine bo ibyo ba complainingira koko biracyahari kandi ntabwo ikibazo ari Uganda nta nubwo Ubugande bukeneye u Rwanda kuruta uko u Rwanda rukeneye Uganda haba ku buryo bwa ekonomi haba ku buryo bwa diplomasi haba mu buryo bwa trade cyangwa imihahirane Rwanda ni bashize ni basenga buri munsi ngo bafungure imipaka bamwe baranavuga bati nyabuna muyifungure nibura bya bindi bita one way rero ko hari umuntu uzongera kugaruka nta n'umuntu uzagaruka mu Rwanda reka rero mbabwire nibura icyo kintu cyo ntabwo ari propagande niko bimeze ntabwo Perezida Museveni ayobewe amanyanga ya Kagame n'ibyarimo nta nubwo nitaye no kwirwa mvuga yenda ibyo muhungu we Lieutenant General Mozi yavuze ibyo ngibyo umugani nk'uko bamwe bagiye babivuga bati se magambo nk'ariya yenda n'abandi bavuga bati ni brothers or sisters yes niko byari bimeze kugera ubwo Kagame abineyemo niko byari bimeze kera bari brothers and sisters naho ubundi wagombye kuvuga ati ni igihugu cyacu cya kabiri our second home niba atari nayo ya mbere ahubwo ariko ntibashobora kubivuga kubera amahano yakoze muri kiriya gihugu ibi ntabwo ari ibintu bishobora kurangira umunsi umwe iyitohoza tuzakomeza kubikora ndizera ntashidikanya ko ibinyamakuru by'Ubugande buri buke iyi nkuru nubwo yabaga ikiri nshyashya ariko biraba byayanditse tuzayigarukaho yenda bo baduhaye n'amakuru arenze ayo ariko nyamukuru nuko Kagame yanze kwakira intumwa ya President Museveni bajeyi yavuga ati nge ndi yakirira uwo nshaka uyu ntabwo nisanzuye ndashaka uwo nshaka yenda se ntabwo yavuze atyo nkuko bivuga ngo avuga ati munzanira yebare ariko bafekinze baramubwira ati urwaye COVID ntabwo dushobora gutuma uhura na President ata baravuga ba rero niho bavuze bati ubwo ni we arashaka yebare yenda mumwohereza ariko ubutumwa n'ubutumwa yamubwiye ni bimwe baravuga ko ari ukubaha update y'urugamba muri ADF kugenda hari impamvu ari ngombwa ko babimenya ari impamvu Kagame agomba kumenya ibihabera information bafite intelligence icyo bavuga icyo zivuga ariko wenyine aravuga ati oya uyu nguyu yenda yantera kuba inconfortable nakumva nameze neza kumwakira aramwanga koko arataha rero ni inkuru itari impuha itari propagande ngibyo rero iby'uruzinduko bw'iriya ntumwa muri mu Rwanda uko rwagenze biganwamo ko ayebare ariwe uza gutanga buriya butumwa Banyarwanda banyarwandakazi inshuti za radio iteme inshuti z'ikiganda gihe by'umwihariko hari indi nkuru ifite importance ingana iri ku rwego rumwe n'izi zose twavugaga cyangwa se ndetse na zimwe ya ngombwa cyane kubera ko sinzi ukuntu nshobora kubivuga ngo byumvikane uko nshaka yenda kubisobanura cyangwa kongera ngo audience yacu n'abanyarwanda batari na audience yacu gusa babyumve cyane cyane abayobozi b'itorero uyu munsi ndibanda ku bayobozi b'itorero ry'abadivantiste kubera ko samedi passé cyangwa se ku isabato ishize cyangwa se kwa gatandatu kuba baramuri muri ubwo buryo benshi mwabonye ikwirakwizwa ry'ifoto ya Kabera umuvugizi wa polisi n'abandi ba polisi nka babiri yenda bari barenze ariko ifoto yafashe babiri nawe wa gatatu bajya imbere ya ritari bajya imbere kuri mimbara ni ukwigisha ni ubukangurambaga bwa vaccine Rwanda minisitiri w'ubuzima n'umudivantiste minisitiri w'ubuzima ni n'umudivantiste ntabwo ukeneye kujya kuzana polisi muri uniforme zabo n'amaranka yabo guhagarara hari n'amajire ya polisi imbere yaritaye kuri mimbara yewe nakuriye mu idini ry'abadivantisti niho navukiye niho nakuriye biriya ni amahano mabi cyane ari nayo mpamvu nashakaga ko tubiha message cyangwa se tubivuga muri message ishobora kumvikana abadivantiste niba atari hypocrisy niba atari uburyarya niba atari ikinyoma iyo umukobwa yabaga ari umuririmbyi agatwara inda y'indaro nta nubwo yongera guhagarara imbere hariya ngo azongere kuririmbana n'abandi iyo wabaga ari umugabo ufite abagore batatu se batatu bangahe bakwitaga inshuti y'itorero nta nubwo wongera kuba membre y'itorero ngo witwe membre y'itorero usanzwe ahubwo bakwitaga ko uri inshuti y'itorero kuko sitati iba yahinduye yesu amaturo ye bakayafata bakayakira ariko ntabwo bashobora kongera kujya hariya hantu iyo babaga bakubonye ufite icupa ry'urwagwa gasigisi cyangwa se kanyanga bakakubwira ati twamubonye kukabare ka kana ntabwo ushobora kujya hari igitabo cyahabaga cyitwaga kanuni za kanisa gahunda ibintu bigenga imyitwarire y'abadiyakoni abadiyakoni kazi se abakuru b'itorero abapastor ibyo nta na rimwe twigeze tubona ko ari ikibazo twumvaga ko ariko gahunda ariyo gahunda itorero ariko bishaka kandi koko bizana discipline bizana ordre mu rusengero iyo ufata abantu nka bariya rero reka nongereho mbere y'uko mpa ijambo Brother Simeon ndagira ngo nongere ngarutse ikintu cyo guhazwa kumenya ngo ninde uzahazwa ninde uzarya kuri uriya mugati karahagati cyangwa se gikombe kandi ari ukwibuka urupfu rwa Yesu ntabwo ari buri wese nabwo banza harabaga liste y'abantu bemerewe ugomba kuba wa appreciating icyo gikorwa ariko icyo ngarukaho cyo kuba ngo barahajwe bahawe ariko guhagarara hariya hantu ukajya gutanga ubutumwa ufite wagombaga kuba ufite ubushabandi at least bariya abapolisi turabizi ko birirwa banigagura abantu imyitwarire niba by the way ntabwo ugendeye against workshop za polisi cyangwa se kuvuga ngo polisi ifite ibyo ikorana n'abaturage oya bira ni byiza biri recommande abantu bakajya abapolisi bakavuga bati dukora imirimo iduhuza n'abadivantisi dukora imirimo yenda mu muganda dukora nabo kuko bafite umunsi wo bakora umuganda abandi badakora imiganda ntabwo bakora imiganda umunsi umwe kuko bo badakora sandi bakora dima polisi ikashaka uburyo bakora n'ibikorwa runaka barangiza bakavuga imikino n'ibindi ibyo ni byiza kugira ngo abantu building a confidence hagati y'inzego n'izindi n'amadini nta kibazo ariko kujya hariya mu rusengero baga taking over nabibonye hariya muri kiliziya gatolika bavuga ati gerayo amahoro ariko navuze ko nashaka kwibanda kuri kiliziya gatolika biriya bintu iriya hypocrisy biriya bintu by'imiyoborere y'idi naho twapfiri kongera gushastinga church kumva ko noneho umuyobozi w'itorero afite icyo arushije abandi atandukaneho na leta mu gihe bose bakora in concert natinze nakona natinze reka nakire Simeon Rwaniye agira ikiganiro ahangaha kuri radiyo nubwo kitari consistent ariko kenshi buri gihe kiba gihari kitwa kandi arikira abantu benshi abakunzi b'urunana nyarwanda n'impinduka bakunzi ba biteme muri rusange cyangwa se by'umwihariko ikiganiro gicaho akenshi mu cyumva ari lendi kuri YouTube ni ikiganiro ayobora ndetse n'iyatakiyoboye abafite abandi yagitumiyemo cyangwa se na madamu Leah Karegeya barimo Pasteur Imana Gakeneye aho aba yaje ariko ni ikiganiro ubundi kiri muri gahunda za Radio Iteme kiyoborwa na Simeon Rwaniye nabwo rero mbararikire kujya mugikurikira ko kiba kirimo ubusesenguzi bujyanye n'imyumvire n'imyemerere nubwo atari ubusesenguzi busanzwe buba bushingiye ku magambo y'Imana ariko nacyo ni ikiganiro at least yenda kizanafasha no kugira ngo n'ibyo tandukaniro cyangwa se no kumenya yuko ntabwo koko kuba umunyapolitiki bigomba kugutandukanya n'imyemerere yawe ariko hagomba kuba nayo icyo hagomba kuba buri hagomba kuba iyo separation hagomba kuba itandukaniro mu Kinyarwanda cyangwa se ikintu gituma hatabamo icyo kintu cyo kwivanga ntabwo umujenerali agera hakaba pasiteri nibibaho reka rero mbere yuko njya muri ibyo byose iyi ntabwo ari inkuru jyewe ndi muri position nziza yo kwisobanura reka mbikaze Simeon Rwaniye mbanze numve ko mikoro imeze neza ko mufite mbere yuko atangira akagira icyo avuga kuri iyi nkuru Simeon Rwaniye ni bunyumva reka nongere ngushimire kandi nguhe ikaze nubwo atari ubwa mbere twigeze kuganira mu biganiro bindi ariko hashize igihe kinini ngushimire ko wabonye wigomwa akanya ndabizi ko wakigomye ntabwo byari the most convenient ntabwo ari umunsi mwiza cyane ariko wihanganye tukaba turi kumwe muri ikiganiro ikaze rero mu kiganiro igihe ni
urakoze cyane Bwana Jean Paul ndakumva nawe uranyumva
ndakumva neza cyane wakoze ni wowe nshimira
nuko nuko ndagushuhuje cyane kandi gushimira ko wantumiye muri iki kiganiro nkaba kandi nshuhuje n'abakurikiye iki kiganiro bose n'abanyarwanda bacyumva aho bari bose murakoze
murakoze cyane reka rero ngushimira ari jyewe ndetse ntanatinze nahoze ntekereza tuvugana kugira ngo dutegure ikiganiro ngusabe ko waza kumbera umushyitsi muri ikiganiro tekereza ko nawe nk'uko nanjye ubizi nk'uko nanjye mbizi abadivantiste bagiraga ibintu byo kwirinda baragira n'ibyo biganiro mu itorero bakagira ngo ni cyo kwirinda batigisha ba Madam White batigisha uburyo bwo kubaho neza irindi binini ku bintu by'ubuzima kubona police ari ijya kwigisha mu Adventist ibintu by'ubwirinda ntabwo jyewe nabifashe ko ari mu rwego rwo kuko kugira ngo bakangurire abadventiste kwirinda nabifashe ko ari intrusion cyo kwinjira kugira ngo bashimute itorero bagire total control ko muri totalitarianism n'iki bikora ariko ibyo ntabwo simiyone ntabwo ibyo bivanaho responsibility y'itorero ubwaryo kugira ngo nayo isetting cyangwa ivuge ati dore umupaka wacu aho garukira dore relation dushobora kugira na leta aho garukira biriya bintu nasanze ari amahano niba ari uko yenda wavuga uti genda exagera kubera ko ndwanya leta na niyo mpamvu navuze nti reka noneho nawe tuze kubiganira nk'umuntu uzi uretse no kwiga teoloji y'ibyo kamana ariko uranabipratika ndagira ngo udufashe ku niba ngombwa twamagane iriya myitwarire niba ari ibintu bikwiriye nabyo usobanurira audience yacu ko biriya koko ariko bikwiriye kuba ariko ndahamye nashidikanya ko atari ko nawe ubona ijambo ni iryawe Simeon biriya bintu wowe bivuga ute niba ari byo kwamagana tubyamagane niba hari nigaruro bifite kwagarurira hehe nyuma y'ibyo wabonye cyangwa nanjye nabonye ijambo ni iryawe
urakoze cyane Jean Paul mu by'ukuri uko ubivuze uko washobewe ugikubita amaso biriya bintu nanjye nyibikubita amaso niko nashobewe kubera ko ruriya ruhimbi ari rwo amadini amwe yita altari n'ahantu hera n'ahantu hakomeye si ukuvuga ngo ugiyeho nk'abariya abapolisi twabonye bavugiraho n'inyenyeri zo ku ntugu n'iki ngo turabasuzuguye ariko ni ibintu bitigeze bikorwa bitigeze binaboneka ni ibintu kandi bikojeje isoni cyane mu by'ukuri bariya abapolisi ntabwo ari bo ngaya ahubwo abayobozi b'idini ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ni bo ngaya cyane kubona uruhimbi nka ruriya umubwiriza ahagararaho umugabura w'ijambo ry'imana akoresha avuga ijambo ry'imana kandi n'icyo uruhimbi rwagenewe n'icyo aritari yagenewe ibyo ni ibintu bizwi mu itorero ni ibintu byubahwa hose ku buryo na local churches buri church ibifite umupastoro wayo uburyo buri mupastoro yubaha ruriya ruhimbi cyangwa siri aritari ntabwo apfa kuruzanaho umuntu wese ndetse n'umupastoro uwo ari we wese ntabwo apfa kumuzanaho niwe wahatoranijwe kugira ngo hakoreshe arahakorera arahabwiririza arahategurira imihango nka ya yindi wavugaga ifunguro ryera n'ibindi byose bigendanye n'iyobokamana n'ibyigisho by'ijambo ry'imana ariko kirazira yuko apfa kuhazana umuntu uwo ari we wese no kuhazana nk'uko mbivuze undi mupastori uwo ari we wese arabanza akamutoranya mu buryo bwimbitse akamenya uwo agomba kuzana uwo ari we ubundi niwe wahatoranijwe niwe uhakorera niwe uhigishiriza ijambo ry'imana noneho byaba ngombwa ko ararika undi mupastori wo kugira ngo havugire akamutoranya akamuzana akahavugira ariko atari umuntu uwo ari we wese kubona rero bariya bantu bahaza bakaza kuhavugira ni ibintu bikojeje isoni bikojeje itorero isoni ni ibintu bigayitse cyane Jean Paul nk'uko ubivuze itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi ni itorero ryagize porogaramu zo kwitungira amagara kuva kera niryo torero ryadukanye ibintu bitse tamperance bimaze imyaka imirongo myinshi cyane. Ndatekereza ko icyo cyiciro cya conference cyatangiye hashize imyaka mikeya itorero ry'abadivantisi ritangiye mu Rwanda, uretse yuko cyari gisanzweho mu bindi bihugu nko muri Amerika aho itorero ry'abadivantisi ryatangiriye. Abadivantisti ni abantu mu buryo bwa temperance, mu buryo bwo kwitungira amagara, n'abambere ku isi mu buryo buzwi, kuko ndibwira ko nawe ubizi yuko muri North America kiriya kigo gikomeye cyane cy'abadivantisti kiri California ahitwa Loma Linda, abantu bahatuye research zerekanye yuko ari bo bantu barama cyane kurusha abandi bantu bose bo muri North America, kubera ibyo bintu bafite, kubera izo programu bafite bamaranye igihe kirekire cyane zo kwitungira amagara bise icyiciro cya temperance aricyo bikubiyemo byigirwamo. Ku buryo n'abantu babitangiye, n'abantu babizi, n'abantu babyigisha, ni ibintu bikora muri church bakabikoresha, bakabyigisha, bakagenda ku isi yose babyigisha, ku buryo baramuka bashatse abantu bajya hariya ku ruhimbi akaba aribo bajya gusobanura biriya bintu barahari, ni benshi cyane. Uretse no kubavana hanze no mu Rwanda barahari, bari kubabona nta gushidikanya, aho kugira ngo bazane abantu nk'abariya bajye ku ruhimbi nka ruriya, bajye kuri altari, bajye ahantu hera nka hariya hatoranirijwe kuvugirwaho ijambo ry'Imana ryonyine gusa, hanyuma bakajya kuhavugira ibintu nka biriya. Uburyo bashaka kubivuga, iyo bashaka ahantu bajya kubivugira ahandi, nta kibazo cyari kuba kirimo, ariko kujya kubivugira hariya biragayitse cyane. Uko rero wabibonye ko wabyanarije nuko byaguteye iseseme, mu by'ukuri nanjye niko byanteye iseseme kuva nkibireba. Ubundi kuva kera, mu bihe bya kera cyane no mu bihe by'Abisirayeli, uruhimbi nka ruriya rwakoreshwaga gutamba ibitambo. Urumva ko ni kimwe no kubwiriza, ni kimwe n'amasengesho, niho batambiraga ibitambo. Nta wundi muntu wari wemerewe kuhajya uwo ari we wese uretse umutambyi mukuru, niwe wageraga kuri altari nk'iriya akajya kuhatambira ibitambo. Hari igitekerezo gitoya ndakivuga nko mu munota nk'umwe gusa cy'umwami witwaga Uziya. Ni umwami mu bami bategetse i Buyuda, abami bageze kuri 30 n'imisago cyangwa 40 hari sinibuka neza, havuyemo abami 8 gusa cyangwa 7 bakoze ibintu byiza Imana yashimye. Uyu Uziya na warimo Imana yabaye umwami afite imyaka 16, aragenda akora ibyo Imana yashakaga byose, ibigirwamana byose abivana mu gihugu, abami babanje bari barabishyize no mu rusengero rw'Imana, aragenda arabishenya byose, urusengero ararweza. Noneho arangije, Imana imuha imigisha, imuha gutsinda abanzi be bose, ndetse imuha n'ubwenge bwo gushobora gucura intwaro zo kurwanya babishabe. Niwe mwami wenyine washoboye kwinvestinga amafaranga menshi avuye mu butunzi Imana yari yamuhaye bwinshi cyane, abwinvestinga mu ntwaro, mu gukora intwaro. Intwaro yakoraga ngo niwe wa mbere washoboye gukora intwaro mu mabuye, yarashishaga imiheto spesiyali yari yarakoze mu buryo bw'ubushakashatsi, yari yarashyize muri ayo mafaranga menshi. Noneho ngo akoresheje iyo miheto akarasa amabuye akagenda akagera kuri cyane ni nkuko twavuga za misire z'ubungu akarasabanzi none haragenda ari distenga agira amaboko ateye ubwoba kubera imigisha Imana yari yaramuhaye ariko iyo migisha igihe cyarageze iza kuzavamo kwikuza no kwibona aba proud cyane amaze kuba proud aragenda umunsi umwe yinjira mu rusengero ajya ku ruhimbi kuri altari nkariye amaze kugerayo yari yamaze kwibona no kwiyumva aragenda ajya gutamba igitambo ajya gukora umurimo wagombaga gukorwa n'umutambyi mukuru maze abatambyi barabimenya hari umutambyi mukuru hari n'abandi batambyi bagera kuri 80 bose bamaze kubyumva barahurura baraza baza kumwamagana iki ni ikindi gikomeye cyane kiregwa amadini muri iki gihe cyane cyane mu Rwanda yuko yaruciye yarumize mu mabi akorerwa mu Rwanda mu bwicanyi buhakorerwa n'ibindi byinshi amadini akagendana na leta muri byose akaruca akarumira ariko aba batambye 80 ngo barahuriye hadasigaye numwe baraza wa mwami ukomeye cyane wa mwami w'icyatwa baramwamagana binjira mu rusengero arimo atamba ibitambo baraza baramwamagana baramubwira bati nyagasani ibyo uri mukora ni ibiki maze bati sigaho vaho ngaho ntabwo wemerewe gukoresha urwo ruhimbi iyo altari ntabwo ari yawe altari ni y'abatambyi ni y'umutambyi mukuru ni y'abatambyi ntabwo ari yawe have imana itakugirira nabi have aho kugira ngo abumve aratangira buki nabi abagwa nabi ndetse atangira kubara threateninga ababwira uburyo batinyutse gukora ibyo batagombaga kutinyuka kubwira umwami nkuko bamubwiraga noneho atangiye kubamerera nabi ndetse atangiye kubatreteninga uburyo agiye kubagenza uwo mwanya yagiye kwireba asanga yahindutse umubembe ibyari umurimo atangiye gukora byose abarabiretse ubwo ayoberwa ibyo ari byo uwo mwanya babaye umubembe asohokaho mu rusengero ba batambyi bose barumirwa arasohoka arataha ijambo ry'Imana ritubwira ko Uziya umwami Uziya yapfuye ari umubembe kubera ko yakoresheje altari nta ruhusa abifitiye kandi uruhimbi nka ruriya ari uruhimbi rwera ari ahantu havugirwa ijambo ry'Imana ahantu hatambirwa imitambo ibi rero mbivuze kuko ndabigereranya cyane na biriya byabaye hari ukuntu muri iki gihe abantu ibintu babyoroheje cyane bakabona ko ikintu nka kiriya ari ikintu cyoroshye ariko ni ikintu gikomeye cyane kandi ababigiyemo abagiye kubikora ntabwo ari umuntu yagaya ahubwo abayobozi b'itorero ry'abadivantisti nibonagaye kandi niba umuntu wese yagaya kuko batatiye igihango bikojeje isoni itorero barikojeje isoni ntabwo sinzi ukuntu nabivuga biteye ubwoba bikojeje isoni reka ntararangiza gusubiza icyo kibazo nse n'ude rutagato ya Jean Paul nibo binyemereye noneho
yego
mvuge gatoya ku isano idini yagiye igirana na leta mu Rwanda mu magambo avunaguye kuva muri leta ya mbere yo mu Rwanda cyangwa se Repubulika ya mbere ahubwo kugeza uyu munsi ariko mvuze gatoya ku ngoma ya cyami ndagira ngo abatwumva bashishikarize kuzasoma igitekerezo cy'umusenyeri witwaga Leo Paul Klass. Bamwe baramuzi cyangwa se basomye ibye. Uyu musenyeri yabaye mu Rwanda kuva mu 1922 kugeza apfa mu 1945 cyangwa na 1946 niho yapfuye. Iyo myaka yose yabaga mu Rwanda, ariko usomye amateka ye, ugasoma ibyo yakoze, ugasoma ibyo yavuze, ugasoma ibyo amategeko yatanze, n'uburyo yakoranye n'ubutegetsi bw'igihugu, wasanga yarasaga naho ari gutegeka igihugu. Ahari yenda nta wamushingiraho cyane, kubera ko yari afatanije n'abakoloni, kandi mu by'ukuri urebye nibo bategekaga cyane kurusha uko abami bategekaga. Ariko Musenyeri Class washobora kubona uburyo yamusoma agasoma amateka ye yose, wasanga ibintu yakoze biteye ubwoba, wagira ngo niwe wategekaga igihugu. Ariko noneho undi musenyeri waje kuba mu Rwanda, waje kuza mu Rwanda, ni Musenyeri Perode. Abantu benshi cyane bazi Musenyeri Andrea Perode. Mu gihe cyo mu 1959 kiriya gihe cyiswe revolusiyo y'Abahutu, Musenyeri Perode yari akomeye cyane mu Rwanda, ndetse uwabaye perezida wa mbere w'u Rwanda cyangwa se wa kabiri turamutse tubaze na Mbonyi Mutwa, ariwe Gregory Kayibanda. Gregory Kayibanda ndibwira ko mu Bahutu b'Imena barwanyaga ingoma ya cyami, nta wari umurenze, yari yarize, yari yararangije seminari ntoya ndibwira. Ikindi kandi yari editor wa kinyamateka cyangwa se yari umuyobozi w'ikinyamakuru gikomeye cyane cya Eglise Catholique cyangwa ndetse cy'igihugu, niko nabivuga. Niba ntibeshya ndibwira ko nta kindi kinyamakuru igihugu cyari gifite, kinyamateka yari ikomeye cyane. Kayibanda niwe wayiyoboraga. Ariko ibirenze ibyo, yari n'umusekereteri particulier wa Perode, wa Musenyeri Perode. Ibyo byose byari bimugiraga umuntu ukomeye cyane, ku buryo amaze kuba perezida, Musenyeri Perode yari umuntu umwegereye cyane, ku buryo mu gihe muri icyo gihe cye ku ngoma kuri Repubulika ya mbere, abapadiri benshi cyane cyane b'Abahutu muri za prefecture babaga bagize inama y'ishyaka MDR Parime Hutu ryari ku butegetsi mu ma prefecture, ku buryo ubutegetsi n'idini wasangaga ari kimwe, bafatanije ibyapfaga n'ibyakiraga babaga bafatanije kubikora, impande zombi zigafatanya gufata ibyemezo by'uburyo bwose by'uburyo igihugu kigomba kuyoborwa. Mamya ko nta major decision Kayibanda yigeze afata Perode atayihaye umugisha. Ndabyibuka mu mwaka wa gatanu, ku mwaka wa gatandatu primaire, nawize mu Katolika, bari baratwigishije indirimbo, twajyaga turirimbira Perode. Habaye nk'iminsi mikuru tukabanza kuririmbira Perode tugakurikizaho Kayibanda. Ndibuka indirimbo imwe twajyaga tumuririmbira, yavugaga ngo nimurangurure amajwi turirimbe, uw'ijuru ryumva bukarikesha. Andrea Perode niwe mubyeyi, ni mu murate arabikwiye. Noneho tukayiririmba, twarangiza tugakurikizaho indirimbo yo gusingiza Kayibanda. Ndashaka rero kuvuga ko idini na leta byari kimwe, byarakoranaga cyane, akaba ari nayo mpamvu nibwira impamvu nk'ebyiri zituma Abanyarwanda bo mu madini yose badatinyuka kuvuga ubutegetsi ibyo bwaba bubakorera icyo ari byose bwaba bubica bwaba bubakorera ibyamfura mbi bimeze gute icya mbere abanyarwanda bafite umuco uhera kera kose wo kubaha abayobozi cyangwa se abategetsi ntibabagisha impaka iya kabiri amadini yigishije abayoboke bayo ubutegetsi bwose bushyirwaho n'imana bityo nubwo bwakwica abantu cyangwa bugakora andi mabi nta kubuvuga kuko bwashyizweho n'imana igihe imana izashakira izabuvanaho ku bw'ibyo abayoboke b'amadini abantu bose ntawugomba kubuvuga bagomba guceceka bugakora icyo bushatse kugeza igihe imana izashakira ikabuvanaho bakibagirwa yuko imana ikora ikoresheje abantu bakibagirwa yuko mu mateka yose ya kera no mu gihe ndetse cy'abisirayeli cyangwa se cya teokarasi igihe imana ariyo yayoboraga abantu abantu iyo ubutegetsi bwabaga bubi abantu barahagurukaga bagatesha ariko mu Rwanda ibyo ntago bibaho no kuri Repubulika ya kabiri Habyarimana yihutiye kwiyegereza cyane ubuyobozi bwa Catholic Church murabizi mwese yuko Musenyeri Nsengiyumva Vincent wa Kigali yabaye umwe mu bari bagize komite nyobozi ya MRND nizera ko uyu muco w'ubufatanye bw'amadini na leta ndetse byagize influence ikomeye cyane muri genocide yakorewe abatutsi kuko nta dini na rimwe ryasigaye ritagiye mu bwicanyi na rimwe batabajije batagize bate ariko kubera ko leta yabitegetse yuko ubwo bwicanyi yuko genocide igomba gukorwa yuko abatutsi bagomba gushira nta dini ryasigaye ridahagurutse ngo ryice n'uyu munsi kandi intero leta iteye amadini yose arikiriza ibyo ni ibintu twese tuzi none Jean Paul ngarutse kuri kiriya kibazo kiriya wabonye cy'abari abapolisi bagiye kwigabiza uruhimbi ni ukuri nanjye niko nakibonye narumbiwe biriya ni amahano nari ntarabibona kandi abayobozi b'itorero ry'abadivantisti mu Rwanda bari bakwiriye gukorwa n'isoni bari bakwiriye shame on them bari bakwiriye kugira isoni ndetse bagasaba imbabazi inzi ubuyobozi bw'itorero muri Amerika cyangwa n'ahandi niba bwarabibonye cyangwa se niba bubibona nagira amatsiko cyane no kumva icyo babivugaho kuko biriya ni amahano ntabwo nigeze mbibona biteye ubwoba kubona perezida wa union yicaye aho ngaho abicaye hagati nabo bamukikije hirya no hino umwe ahagaze ku ruhimbi arumvugiraho atanga amategeko bikorera isoni cyane ndumva uko wabibonye nanjye niko nabibonye nta kindi nakongeraho ni uko nguko bimeze nanjye niko nabivuga nta kindi urakoze
urakoze cyane nta nubwo jyewe buriya nari naramenye ko uriya ari na perezida wa union ahubwo ku bindi jyewe nubwo wanabivuze teretende hari nk'ikindi wibagiwe ndagira ngo tuze ikiganiro cyacu nuko cyo nibuka nuko ahubwo aba itorero bariya bantu nakwita abanyedini bafite ubumenyi muri ibyo bintu byo kwirinda kuruta n'inzego z'umute ahubwo nibo byagombye kuba the other way around byagombye kuba aribo bajya kwigisha bene ibyo kugira ngo abari bo bajya kuza kubigisha ibi rero kuba nk'uko bivuze kandi bisobanuye neza ko amateka yacu bisa nk'aho biri mu mizi ariko ndashaka kuguha yende minota mike yo gusoza cyangwa umunota unavuga kuri iki kintu nshaka kubaza nabyumvise uburyo byabayeho abantu bakabifata nk'aho koko yenda ariko bimeze bakavuga bati niko bikwiriye kugenda cyangwa niko twamye tubibona ariko warize iyobokamana nabari abapasiteri bari hariya barabyinze point ni ryari yerabika abayobozi b'idini bakavuga bati amateka yacu ni wari uko yakurikijwe cyangwa se yabayeho kuva kera tugitangira haba ku ngoma ya cyami no kuri repubulika zose zakurikiye ariko mbivuga n'uyu munsi kandi noneho nawe nk'uko ubyivugiye amahano yavuyemo ntabwo ari ibyo twavuga ngo ni ibyo kwigana ni ryari bagera bakavuga bati tugomba gukora change ni ryari bashobora kuvuga bati ni ukubiza iyo tudashobora gutandukanya iyobokamana na politiki cyangwa se n'izi nzego n'iri arogance yo kuza wambaye n'ibiniforume samedi ukagenda ukabyinjira na hariya nk'uje gufata abantu iriya bintu ni ryari itorero nk'uko bivuze nanjye ndabyemera niryo rikwiriye gukora change kuruta ko ari inzego z'umutekano bariho barashaka more power bashaka ukubaha byose nibyo bifuza abakwiriye kugira rutangira ni bariya abantu bavuga bati dore ibyo twize binyuranyije nuko mujya kuri kade mujya kuviringita hariya mukajya kuyora urugondo mukajya mwirukanya ibirometre 20 ku munsi endurance twebwe si ibyo twize ni ibi dore naho dutandukanye ni ryari icyo gihe kigera abo bantu kugira ngo bumve ahubwo ari abapartners ahubwo bakavuga bati musigeho ntabwo ari ukubigenda n'icyanatumye itorero ryangirika mbere muri ibyo bintu byose n'amahano yabaye nayo bakayijandikamo nuko hari icyo kintu cyo kutagira ngo bamwe bavuge ati dukora ibi namwe dukora ibi none rero kuko ibyo bya mbere ntabwo byigeze bizana resulta reka noneho dukore the right thing dukore ikintu kizima itorero rikora itorero ryaryo abanyapolitiki bakora itorero politiki yayo sino na FPR nayo ni kimwe n'izo repubulika zindi kuko niyo mingling yo kujya bafata amatorero n'abasirikari n'abapolitiki bose bagahura noneho ugasanga ejo n'ejo bundi hazigira hamenyekana aho akarere umurenge na prefecture bigarukira kuko byose nyine ari nkaho ari branch za guverinoma y'u Rwanda ndagira ngo nguhe umwanya dusoza ikiganiro yenda niba wavuga kuri iyo message ni ryari abayobozi bagomba kugera bitoro bakavuga bati it has to stop bigomba gukorwa mu buryo butandukanye kw'ibyo twabonye nuko byaje kandi nta kiza twabibonyemo simeo maze dusoza ikiganiro cyane
urakoze Jean Paul icyo ni ikibazo nanjye nibaza kandi ndafitiye igisubizo ndizera ko n'undi wese akibaza kuko ntabwo ari ibingibi gusa ahubwo n'ibindi byinshi cyane bimaze kuba umuntu akibaza ati ese hari igihe change izaba ese hari igihe bazicara hasi bibaze batekereze bamenye ko status quo yarangiye uko bakoze mu bihe byashize byose hagomba kugira impinduka iba kugira ngo bakore neza birenze uko bari basanzwe bakora iki ni ikibazo nanjye nibaza icyitegererezo naguha buriya butegetsi bwa Kigali cyane cyane Kagame mu bwicanyi bwe na leta ye bica abanyarwanda abandi baburirwa irengero abandi bafungwa mu buryo budasobanutse muri abo ngabo bose bicwa baburirwa irengero harimo abanyarwanda bo mu madini yose harimo n'abadivantisti benshi kuko nk'uko tubizi abanyarwanda ni abantu bagiye bayoboka Imana cyane bayoboka amadini cyane kuva kera ku buryo majorite yabo bari mu madini nubwo yabatandukanye ya gikristo ariko denomination abenshi niho babarizwa muri izo za denominations zitandukanye bamwe na bakatolika abandi na protestanti bo mu denomination atandukanye abandi na abadvantisti ariko icyo nshaka kuvuga hari aba mu bishwe harimo abadvantisti benshi bapfuye reka bari bompera ndatanga icyitegererezo kuri Rwigara no kuri George Rubangura Rwigara yari umugabo wari ufite akamaro gakomeye cyane mu itorero urebye ibikorwa yakoreraga itorero kandi yakoze no mu gihe cyashize cyose byari byinshi cyane ku buryo bamwishe ateruye n'urusengero yubakaga runini cyane rukomeye cyane ntabwo nzi niba barashoboye kurukomeza abasigaye ariko yari afitemo uruhare runini cyane rusumbye urw'abandi bose muri urwo rusengero ariko Rwigara bamaze kumwica itorero ryaracecetse ubuyobozi bwaracecetse ahubwo igitangaje baragiye bajya mu bapastoro bababwira yuko umupastoro uzagera kwa Rwigara bazamwirukana ku kazi kuko ntibashakaga umupastoro cyangwa se umukozi w'idini wahingukayo kugira ngo batiteranya na leta ngibyo ibyo babamo ntibashaka kwiteranya na leta bashaka kujya inyuma ya leta ibyo leta ikoze nubwo kwaba kwica abantu bakayijya inyuma bakayishyigikira reba George Rubangura bishe muri uyu mwaka ushize ureba uburyo bamwishe bakajya mu ikinamico y'uburyo ngo yapfuye ariko ibintu n'umwana w'igitambambuga atabeshywa umuntu wese abibona ubuyobozi bw'idini bugaceceka ntibunabaze ngo byibuze bavuge bati nyamuneka nimukore investigation mukora nkete tumenye uburyo umuyoboke w'itorero ryacu agiye ubwo ntanze icyitegererezo kuri Rwigara na George ni bamwe mu badvantisti bishwe baragaragaraga cyane ariko hari abandi badvantisti nzi hari nka batatu jyewe ubwanjye nzi bishwe batari bazwi cyane ku buryo ibyabo bitavuzwe nk'uko ibya Rwigara cyangwa se ibya George byavuzwe ariko bose abo ni abunzi hari n'abandi benshi bose bagiye bagenda gutyo habe ngo n'umwuka uruce mu mazuru babaza uburyo umuntu wabo agiye ngo banasabe byibuze investigation nta na rimwe kugeza uyu munsi ahubwo baracyeza leta barajya inyuma ya leta mu bwicanyi mu mabi yose leta ikora amadini abari ayiri inyuma nicyo kibazo rero babaza guti change izaba ryari icyo ni ikibazo nanjye nibaza ni ikibazo abantu benshi cyane bibaza ese change irashoboka ese izaba ese izaba ryari ese izakorwa nande n'inzu zayitangira ni amahundo y'ijoro ni ibintu bitumvikana n'ubundi ibyabo bapolisi nk'uko nari nabivuze iki kigo cyitwa Loma Linda ni ikigo gikomeye cyane ariko si na Loma Linda gusa ahubwo ni itorero ryose urabizi nawe ko muri North America bizwi ko iki kigo ari ikigo gikomeye cyane mu bintu byo kwirinda mu bintu bya public health hariyo public health ya Loma Linda ni faculté izwi cyane ku isi yose kubera ko ni université ishyira amafaranga menshi ishyira ubushakashatsi bwinshi mu byerekeye bya public health mu byerekeye byo kwirinda akaba ari nayo mpamvu byanabaye publié mu binyamakuru no ku maradiyo akomeye cyane nka za CNN bavuga basobanura uburyo abadvantisti b'umunsi wa karindwi cyane cyane birefera kuri Loma Linda yuko aribo barama igihe kirekire cyane kurusha abandi bantu bose bo muri North America kubera ko biriya byose abapolisi babaga baje gusobanura abadvantisti bari bahari babizi bashobora kwisobanura ndetse neza cyane kubarusha ikibazo rero wari wabajije cy'igihe ibyo bizashirangirira igihe change ishobora kubera ni ukuri nange icyo kibazo ndagifite ndakibaza nta gisubizo kandi nshobora kukibonera sinzi niba hari undi ugifite kuko iby'itorero rikora birababaje kandi biragayitse
urakoze cyane Simeon Rwaniye nkuko nabivuze ufite urumuri rw'ikiganiro cy'ubukamana kuri radio iteme ndizera nashidikanya ko abantu barimo bagukurikira nubwo badasanzwe bakumenyeye muri isesengura mu bindi biganiro bazaza kumva ubundi busesenguzi mu biganiro cyangwa se mu by'iyobokamana ndetse n'ibyigisho n'amaseri ukunze gutanga muri ibyo biganiro reka nongere ngushimire ko waje kwifatanya nanjye ndetse natwe muri ikiganiro ndetse nsoza mvuge ariko mbere yenda yuko ngaruka kuri na kantu gato nashaka gusoza kuko natangiye ariko mbanze ngushimire ndetse nkuko nabivuze ndabizi ko circonstance yenda kubera no kutungurwa ntabwo nagutunguye ntabwo ari kuba ari cyo gihe cyari cyiza ariko wigomwa akanya uraboneka turaganira ndagira ngo ngushimire Simeon wakoze kandi wadufashije no gusobanukirwa cyangwa se wafashe n'abakunzi baragiteme kugira ngo twumve ko atari propaganda gusa ahubwo ko biriya bintu koko bitanakwiriye wakoze rero ugire ibihe byiza
nuko nuko namwe mwakoze cyane namwe mugire ibihe byiza
urakoze ijoro ryiza bakunzi rero ba radio iteme bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki yari Simeon Rwaniye twifatanyije mu gice gisa nk'ari cya kabiri ibijyanye n'ibiya mikorere idahwitse ndetse dusaba ko ikwiriye kwamaganwa akaba rero ngira ngo ngaruke kuri nsoreze nako ku nkuru natangiriyeho New Times y'u Rwanda yakoze reaction kuri visite ya kurugendo rwa Aedona Ayebare bakora reaction bavuga ko ngo bizatwara ibirenze Twitter imwe cyangwa se intumwa idasanzwe kugira ngo ba restoring cyangwa se ngo bagarure umubano hagati y'u Rwanda na Uganda ikintu gishekeje gusa babivugaho bavuga bati abazi twabonye Kagame yakiriye Aedona Ayebare nyuma ati ubutumwa budasanzwe yatumwe na Museveni bati ibyo byabaye nyuma yaho Minisitiri w'ingabo Vincent Bamulanga Kisempija yasuye Burundi ndetse akajya no muri Tanzania ariko ikintu gishekeje nta na rimwe bavuga ku rugendo rwa Minisitiri w'ingabo wa Minisitiri w'ingabo w'Ugande wa hariya i Kigali mu Rwanda biriya byose byo kuvuga yuko yagize ibibazo bya COVID ibyo ntabyo bigeze bavuga ahubwo bavuze ku bya Twitter ya Muhozi bavuga ku rugendo rwa Ayebare ntabwo bigeze bashingutse ko uwo ministre yari wanagombaga no guhura na Kagame na ziriya senario zose zabikurikiye ntibashake gusobanura ukuri kw'ibyawe cyangwa se nabo bashobora kuba nabo batarabimenya njyewe biranyica bikanansetsa kubona abanyamakuru b'u Rwanda babona tweet yo kwa Muhozi bagasara bakavundika ibintu bakavuga ibintu bya hirya na hehe bakabona nkabiriya byavugiye Bugande bavuga bati intumwa idasanzwe yaje i Rwanda mujyi wa Kigali ntibashobora no kubaza perezida bati turashaka kumenya cyangwa se umuyobozi bati se mwaganiriye buri gihe itangazamakuru ry'u Rwanda nabo bajya kuvumba amakuru hanze bakaza kuvumba kugira ngo bamenye uko bajya gutangaza inkuru nibibazo niyo bikwereka ya totalitarianism ha druwa na munyamakuru mu Rwanda n'ati byose n'ukujya bajya kuvumba za Twitter za Instagram niho nabo basigaye bashakiye amakuru bashobora no kubaza abayobozi bababwire bati mutubwire iby'iwacu bimeze bite reka nshimire abo twabanye muri ikiganiro by'umwihariko Simeon Rwaniye ndetse n'abandi bose bari kumwe haba ku murongo wa telefone kuri internet ndetse n'abari buze kudukurikira kuri YouTube mugire ibihe byiza rero muri kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro gihe ni iki naho utaha
abantu ku mirenge bashaki wamazina uramanuka kwirirwa byo biragurwa Oh,